Nilipata mwenye busara na dini mwana, kundekeza kama mtoto paka na lala. Nilipata mwenye busara na dini mwana, kundekeza kama mtoto paka na lala.
Ulipondoka nidhani mtazoea, na naogopa mapenzi
nikila
na sekunde. Ah, sekunde nikiamka sekunde, mawazo sekunde, naona sura ya kutukunde kila mara, moyo taki wende.
Kigoro, kigoro, kigoro,
oh,
kigoro,
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 kigoro, moyo taki wende.
Kigoro,
leo na kungojea,
kungojea.
Niendae na sherehe kukupokea,
oh.
Ukiwa ina mapema uchinjie bat,
hata
kama mbali sana mimi nitakufuata. Nimeamini maneno ni sumu, nilifanya uondoke, tamu imegeuka chumu, niliteseke.
Ulipondoka nilidhani nitazoea, na naogopa mapenzi
nikila
sekunde. Ah, sekunde nikiamka sekunde, mawazo sekunde, naona sura ya kutukunde kila mara, moyo taki wende.
Kigoro, 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 kigoro,
kigoro,
kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro, kigoro.
Yup, yup, yup. Moyo taki wende. Ayo sema kigodoro, kigodoro, kigodoro.
Okay, okay.
Kigodoro, kigodoro.
Big boss.
Kigodoro, kigodoro,
kigodoro,
kigodoro.
Rama uzo.
Kigodoro, 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 kigodoro.
Yup.
Mara kigodoro, 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 kigodoro.
Hey, yo, Brown Mouse, how are ya? Yo, Henry, the big boss, what's up? Public.